pretend. Jema. We took on a mamma, took on a mamma, Sammy, and you took on a mamma, took on a mamma, took on a mamma, took on a mamma, took on a Wabizani simu naona kazi kwa ninyi ya muogopi. Tuwa mshukuru mama, mama Samia. Miundo minu bora metuletea. Fursa kwa vijana wenyewe najionea. Elimu bure watu anajisomea. Wajamani kile mama he. Mama, oh mama Samia, what wanna